Nshuti bakundwa, mbibutse ko dukomeje gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Tugeze ku gice cyacyo cya 45, ariko ku mugabane wacyo wa 6, ugira uti nyuma yo kuba mu bunyage. Igice cya 45 cyo gifite umutwe ugira uti kugaruka kw'abari barajyanywe mu bunyage. Kuza kw'ingabo za Kuro zikagera imbere y'inkuta za Babuloni byari ikimenyetso ku Buyuda ko gukurwa mu bunyage kwabo kwegereje. Mu myaka isaga 100 mbere y'ivuka rya Kuro, Imana yari yaramuvuze mu izina kandi yari yarandikishije umurimo nyawo yagombaga kuzakora mu kwigarurira umurwa wa Babuloni mu buryo butunguranye. Yagombaga kandi no gutegura inzira kugira ngo abajyanywe mu bunyage barekurwe. Ijambo ryari ryaravuzwe rinyujijwe muri Yesaya rigira riti, ibi ni by'Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfasha ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere hataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Imana ya Isirayeli. Yesaya igice cya 45, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ukwinjira gutunguranye kw'ingabo z'umurwanyi ukomeye w'umuperesi Kuro zikagera rwagati mu murwa mukuru wa Babuloni, zinyuze mu nzira uruzi rwari rwayobejwe rwari rusanzwe runyuramo kandi zuzuye no mu marembo yo mu bikari yari yaretswe nta kingwe cyangwa ngo arindwe bitewe no kutita ku mutekano, Abayuda babibonyemo ibihamya bihagije byo gusohora rwose ko ubuhanuzi bwa Yesaya bwerekeye guhirikwa k'ubutegetsi gutunguranye kw'ababakandamizaga. Kandi ibi bishobora kuba byarababereye ikimenyetso kidashidikanywaho cy'uko ku bwabo Imana ari iri kugena ibiba ku mahanga, kuko ibijyana n'ubuhanuzi bwavugaga uburyo Babuloni izafatwa kandi gahanguka byari byaravuzwe muri aya magambo ngo, kandi avuga ibya Kuro ati, n'umushumba wanjye azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati, hazubakwa. Kandi avuga iby'urusengero ati, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Mpagurukishije Kuro gukiranuka kandi nzatunganya inzira ze zose. Ni uzuba ku murwa wanjye kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano. Ni ku Uwiteka Nyiringa bavuga. Yesaya igice cya 44, umurongo wa 28, n'igice cya 45, umurongo wa 13. Ntabwo ubwo ari bwo buhanuzi bwonyine abari barajyanywe mu bunyage bashingiragaho ibyiringiro byabo byo gucungurwa kwihuse. Bari bafite inyandiko za Yeremiya kandi muri zo hari haravuzwe mu buryo bweruye uburebure bw'igihe cyagombaga gushira mbere yo gukomorerwa kw'Abisirayeli bagakurwa i Babuloni. Uwiteka yari yaravugiye mbere mu ntumwa ye ati, imyaka 70 nishira nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'Abakarudaya, ni ku Uwiteka avuga, mbahora ibyaha byabo. Nzahagira amatongo iteka ryose. Yeremiya igice cya 25, umurongo wa 12. Mu rwego rwo gusubiza isengesho rivuye ku mutima abasigaye bo mu Buyuda bari kuzagirirwa ubuntu, nzabonwa namwe, ni ku Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, ni ku Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Yeremiya igice cya 29, umurongo wa 14. Inshuro nyinshi Danieli na bagenzi be bari baragiye basoma ubwo buhanuzi ndetse n'ubundi busa nabwo bwavugaga umugambi Imana ifitiye ubwoko bwayo. Noneho ubwo ibyabaga byihuta byerekanaga ko ukuboko gukomeye kw'Imana hari icyo kuri gukora mu mahanga, mu buryo bwihariye Danieli yitaye ku masezerano yahawe Isirayeli. Uko yizeraga ijambo ry'ubuhanuzi kwamuteye kwinjira mu byari byaravuzwe n'abanditsi bera. Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagendera mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mu mbone, ni munshakana umutima wanyu wose. Yeremiya igice cya 29, umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Mbere gato yo guhanguka kwa Babuloni, igihe Danieli yatekerezaga kuri ubwo buhanuzi kandi asaba Imana ngo imusobanurire ibyo bihe, yeretswe ibyerekeye guhangwa no guhanguka kw'ingoma zitandukanye. Iyerekwa rya mbere nk'uko ryanditswe mu gice cya 7 cy'igitabo cya Danieli ryatangiwe ubusobanuro. Ariko umuhanuzi Danieli ntiyasobanuriwe ibintu byose uko byakabaye. Yanditse ibyamubayeho icyo gihe agira ati, ariko jyewe ubwanjye Danieli, uburyo natekereje bimpagarika umutima cyane bituma mu maso hanjye yahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 28. Binyuze muri ndi yerekwa undi mucyo watanzwe ku byagombaga kuzabaho mu gihe kizaza, kandi ku iherezo ry'iri yerekwa niho Daniyeli yumvise uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Daniyeli igice cya 8:13. Igisubizo cyatanzwe ari iki ngo, bizageza iminsi 2300 ko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa, cyamwujuje guhagarika umutima. Yashatse ubusobanuro bw'iryo yerekwa bikuye ku mutima. Ntabwo yashoboraga gusobanukirwa isano iri hagati y'imyaka 70 yo kuba mu bunyage nk'uko yari yarahanuwe na Yeremiya, n'imyaka 2300 yari yumvise mu iyerekwa intumwa yo mu ijuru yavugaga ko ikwiriye kuzashira, maze ubuturo bwera bw'Imana bukabona kwezwa. Marayika Gaburiyeli yamuhaye ubusobanuro bw'igice, nyamara igihe umuhanuzi yumvaga amagambo ngo ibyerekanywe n'iby'igihe gishyize kera, yacitse intege araraba. Yandika ibyamubayeho agira ati, nuko jyewe Daniyeli mpera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye. Bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Daniyeli igice cya 8:26-27. Kubera ko yari akiremerewe ku bw'Abisirayeli, Daniyeli yongeye kwiga ubuhanuzi bwa Yeremiya. Ubu buhanuzi bwari busobanutse neza cyane ku buryo ku bw'ibyo bihamya byari byanditswe mu bitabo, yashoboye gusobanukirwa umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Daniyeli igice cya 9:2. Kubwo kwizera yari afite ko ari gushingiye ku ijambo ry'ubuhanuzi ritabeshya, Daniyeli yinginze Uwiteka amusaba ko yasohoza ayo masezerano vuba. Yarasenze kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kurindwa. Mu gusaba kwe yisanishije rwose n'abari barateshutse ku mugambi w'Imana yatura ibyaha byabo nk'ibye bwite. Umuhanuzi Daniyeli yaravuze ati, mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakira gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturira. Daniyeli igice cya 9:3-4. Nubwo Daniyeli yari amaze imyaka myinshi akorera Imana kandi ijuru rikaba ryaramuvuzeho ko ari ukundwa cyane, ubu noneho yaje imbere y'Imana nk'umunyabyaha yerekana ubukene bukomeye bw'ishyanga yakundaga. Isengesho rye ryumvikanaga neza mu kwiyoroshya kwaryo kandi ryari rivuye ku mutima mu buryo bukomeye. Nimwumve uko yinginze, nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Nitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu na basekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye igicumuro bagucumuyeho. Nyagasani, ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu na basogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye. Nyagasani, ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije ku bw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwa basogokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, hwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushyize imbere twishingikirije ku gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva nyagasani babarira, nyagasani twumvire, nyagasani ugire icyo ukora ntutinde, Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Daniyeli igice cya 9:4-16. Ijuru ryaciye bugufi kugira ngo ryumve kwinginga k'umuhanuzi Daniyeli, ndetse ubwo yari atararangiza kwinginga kwe asaba imbabazi no gukomorerwa, marayika ukomeye witwa Gaburiyeli yongeye kumubonekera maze amukangurira kwerekeza intekerezo ze ku iyerekwa yari yaragize mbere yo guhanguka kwa Babuloni n'urupfu rwa Belushazari. Nuko marayika amusobanurira mu magambo arambuye iby'igihe cy'ibyumweru 70 byagombaga gutangira igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana. Daniyeli yari yarasenze ririya sengesho mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo, ari we wari umwami w'Umumedi, kandi kuri umutware we mukuru w'abasirikare yari yarambuye Babuloni inkoni yo gutwara isi yose.
Imana yubahishije ingoma ya Dariyo. Yohererejwe marayika Gaburiyeli kugira ngo amufashe kandi amukomeze. Danieli igice cya 11 umurongo wa mbere. Ubwo Dariyo yapfaga hashize nk'imyaka 2 ubwami bwa Babiloni buhangutse, Kuro yamusimbuye ku ngoma, maze intangiriro y'ingoma ye ibisoza ry'imyaka 70 uhereye igihe itsinda rya mbere ry'Abaheburayo ryari ryarajyaniwe i Babiloni na Nebukadinezari bakuye mu Buyuda. Imana yari yarakoresheje kurokora Danieli mu rwobo rw'intare, maze ikora ku mutima wa Kuro ukomeye. Imico myiza cyane y'umuntu w'Imana ufite ububasha bwo kureba kure nk'umuyobozi mu butegetsi, yateye umwami w'Ubuperesi kumwubaha bikomeye no kubaha imitekerereze ye. Ubwo igihe Imana yari yaravuze cyageraga, ubwo yari igiye gutuma urusengero rwa Yerusalemu rusanwa, yagendereye Kuro nk'umukozi wayo imutera gusobanukirwa ubuhanuzi bumwerekeye, ari nabwo Danieli we yari asanzwe azi n'ubwerekeye guha ubwoko bw'Abayuda umudendezo. Ubwo umwami Kuro yabonaga amagambo yari yaravuze uburyo Babiloni yari kuzigarurirwa yavuzwe mu myaka isaga 100 mbere y'ivuka rye, ubwo kandi yasomaga ubutumwa umutware w'ijuru n'isi yamwoherereje bwavugaga ngo nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itarije. Ubwo ndetse yabonaga imbere ye iby'Imana ihoraho yavuze iti, kubwo umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ndetse agakurikirana ibyanditswe bivuga biti, mpagurukishije Kuro gukiranuka kandi nzatunganya inzira ze zose, niwe uzubaka umurwa wanjye kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano. Umutima wa Kuro wakozweho bikomeye, maze yiyemeza gusohoza inshingano ijuru ryamuhaye. Yesaya igice cya 45 umurongo wa 5, wa 6, wa 4 n'uwa 13. Yagombaga kureka abanyagano bo mu Buyuda bakajya iwabo mu mudendezo, kandi yari kubafasha gusana ingoro y'Uwiteka. Mu itegeko ryanditswe yakwije mu gihugu cye cyose, Kuro yamenyesheje abantu icyifuzo cye cyo gutegurira Abaheburayo gusubira iwabo no gusana urusengero rwabo. Mu itangazo yoherereje rubanda rwose, umwami Kuro yavuganye umutima ushima ati, Uwiteka Imana nyirijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Imana yibane nawe, azamuka ajye i Yerusalemu mu Buyuda yubaka inzu y'Uwiteka Imana ya Isirayeli, ariyo Mana ibi Yerusalemu. Kandi umusuhuke wese usigaraho yasuhukiye, abantu baho nibamufashisha ifeza n'izahabu n'ibintu n'amatungo, ukuyemo amaturo baturira inzu y'Imana y'i Yerusalemu babikunze. Ezira igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Yakomeje atanga amabwiriza yerekeye imiterere y'urwo rusengero agira ati, i Yerusalemu hagomba kongera kubakwa ingoro y'Imana, hakajya hatambirwa ibitambo kandi urufatiro rwayo rusanwe. Iyo ngoro izagire 27 meters z'uburebure na 27 meters z'ubugari. Bazubaka impushya 3 z'amabuye manini, bakurikizeho urundi ruhushya rw'ibiti by'imigogo. Iby'umushinga uzatwara bizavanwe mu mutungo w'umwami. Bagomba kandi gusubiza mu ngoro y'Imana ibikoresho by'izahabu n'ifeza byakoreshwaga muri yo, buri kintu kigashyirwa mu mwanya wacyo. Ibyo bikoresha umwami Nebukadinezari yari yarabinyazi i Yerusalemu abijyana i Babiloni. Ezira igice cya 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Inkuru z'iri teka zageze mu ntara za kure cyane z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, maze mu bari baratatanyijwe aho bari hose haba ibyishimo byinshi. Abantu benshi bigaga ubuhanuzi nka Danieli, kandi ku bwa Siyoni bari baragiye basaba Imana kubagoboka nk'uko yasezeranye. Noneho amasengesho yabo yarasubijwe, kandi noneho kubw'ibyishimo byari byasabye imitima yabo, bashoboraga gufatanyiriza hamwe kuririmba bati, ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago b'i Siyoni twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Zaburi 126 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Abatware b'amazu ya basekuruza b'Abayuda n'ab'Abenyamini bahagurukana n'abatambyi n'abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana, kandi abo bantu bari abasigaye batunganye bageraga ku bantu 50,000 b'abanyambaraga bo mu Buyuda bo mu bihugu bajyanywemo ari abanyagano, biyemeje gukoresha amahirwe atangaje bari bahawe, maze barahaguruka ngo bajye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Ntabwo inshuti zabo zabemereye kugenda amaramasa, maze abaturanyi babo batwerera ibikoresho by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi. Kandi kuri ibyo byose ndetse n'andi maturo batuye babikunze, hongeweho ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, ibyo Nebukadinezari yari yarazanye i Yerusalemu, ibyo Kuro umwami w'Ubuperesi abikuzamo Mitiredati w'umunyabintu. Ibikoreshwa byose by'izahabu n'ifeza byari 3,400 byagombaga gukoreshwa mu rusengero rwari rugiye gusanwa.
Ezira igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu.
Kuro yafashe uwitwa Zerubabeli witwaga nanone Sheshibasari wo mu rubyaro rwa Dawidi amuha inshingano yo kuba umutware w'itsinda ryari risubiye mu Buyuda akunganirwa na Yosuwa umutambyi mukuru. Urugendo rurerure bakoze bambukiranya ubutayu rwarangiye amahoro, maze iryo tsinda ryari rinezerewe rishimira Imana imbabazi zayo nyinshi, nuko rihita ritangira umurimo wo gusana urusengero rwari rwarahiritswe rugasenywa. Abatware b'amazu ya basekuruza bafashe iya mbere mu gutanga ku mutungo wabo kugira ngo bafashe mu kwishyura ibyakoreshwaga mu gusana urusengero, maze rubanda rukurikiza urugero rwabo rutangana umutima ukunze ku byo rwari rutunze bike. Ezira igice cya kabiri umurongo wa 64 kugeza ku wa 70. Bakoze vuba vuba cyane maze bubaka igicaniraho icya kera cyahoze mu rugo rw'urusengero. Abantu bari barateraniye hamwe nk'umuntu umwe mu mirimo ijyanye no kwegurira Imana iki gicaniro, kandi aho niho bafatanyirije hamwe mu gusubizaho imihango yera yari yarahagaritswe igihe Nebukadinezari yasenyaga Yerusalemu. Mbere yuko batandukana ngo bajye mu ngo zabo bashishikariraga kuvugurura, bagiraga ibirori byo kuziririza iminsi mikuru y'ingando. Ezira igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Kubaka igicaniro cy'ibitambo bikongorwa n'umuriro buri munsi byanejeje cyane abasigaye b'indahemuka. Binjiranye umutima ukunze mu myiteguro yari ikenewe mu gusana urusengero, bagahuriza hamwe umwete mu gihe iyo myiteguro yajyaga mbere uko ukwezi gushize ukundi kugataha. Bari bamaze imyaka myinshi batabona ibimenyetso bigaragara by'uko Imana iri aho hantu. Ariko noneho ubwo bari bakikijwe n'ibintu byinshi bibabaje byabibutsaga ubuhakanyi bwa basekuruza, bifuzaga cyane ikimenyetso gihoraho cy'ubuntu n'imbabazi by'Imana. Hejuru yo kongera gusubizwa umutungo w'umuntu ku giti cye ndetse n'uburenganzira yahoranye, bahaye agaciro kwemerwa n'Imana. Imana yari yarabakoreye ibitangaje kandi bumvaga bafite ibyiringiro by'uko iri kumwe nabo, nyamara bifuzaga n'imigisha iruseho. Kubwo kwishimira ibyo bari bategereje, bari bahanze amaso igihe bari kuzabona ukurabagirana kw'ikuzo ry'Imana kubonekera mu rusengero rwasanwe. Abakozi batangiye gutegura ibikoresho byo kubaka, maze mu matongo bahabona amwe mu mabuye manini cyane yari yarazanywe na Salomo aho urusengero rwubatswe. Ayo mabuye yarateguwe kugira ngo akoreshwe, kandi hatanzwe n'ibindi bikoresho bishya byinshi, bityo bidatinze umurimo urihutishwa ku buryo byari bigeze aho bagomba gushinga ibuye ry'ifatizo. Ibi byakorewe mu maso y'abantu ibihumbi byinshi bari bateranyijwe no kureba aho umurimo ugeze ndetse no kugaragaza ibyishimo byabo byo kuwugiramo uruhare. Igihe ibuye nsanganyarukuta ryashyirwaga mu mwanya waryo, abantu bafashijwe n'impanda z'abatambyi n'ibyuma birenga bya bene Asafu bikiranyaga basingiza Uwiteka bamushima bati: "Erega Uwiteka ni mwiza, n'imbabazi agirira Abisirayeli zihoraho iteka ryose." Inzu yari igiye gusanwa yari yaravuzwe n'ubuhanuzi bwinshi bwerekeye ubuntu Imana yashakaga kugirira Siyoni, kandi abantu bose bari aho ubwo ibuye nsanganyarukuta ryashingwaga bagombaga kuba barinjiye mu mwuka w'icyo gikorwa n'umutima ukunze. Nyamara kuri uwo munsi unejeje, humvikanye ijwi ribusanye n'andi y'indirimbo n'amajwi arenga yo gushima. Ariko benshi mu batambyi n'abalewi n'abatware b'amazu ya basekuruza, aba basaza bari babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe imbere yabo, bararira cyane baraboroga. Ezira igice cya gatatu umurongo wa 12. Byari bisanzwe ko agahinda kuzura imitima yabo basaza ubwo batekerezaga ku ngaruka zo kutihana kwamaze igihe kirekire. Iyo bo ubwabo ndetse n'abo mu gihe cyabo baba barumviye Imana kandi bagashyira mu bikorwa umugambi yari ifitiye Isirayeli, urusengero rwubatswe na Salomo ntiruba rwarasenywe, kandi no kujyanwa mu bunyage ntibiba byarabaye ngombwa. Ariko bitewe no kudashima n'ubuhemu bari baratatanyirijwe mu bapagani, noneho ibintu byarahindutse. Uwiteka mu mbabazi ze nyinshi yari yarongeye kugenderera ubwoko bwe kandi abwemerera gusubira mu gihugu cyabo. Agahinda gatewe n'amakosa yari yarakozwe mu gihe cyashize kagombaga guha umwanya ibyishimo bikomeye. Imana yari yagendereye umutima wa Kuro iwutera kubafasha mu gusana urusengero, kandi ibi byari bikwiriye kubatera kugaragaza gushima kuvuye ku mutima. Nyamara bamwe ntibashoboye gusobanukirwa ubuntu bw'Imana bwari bubakinguriye amayira. Aho kwishima, bagundiriye ibitekerezo byo kubabara no gucika intege. Bari barabonye ubwiza bw'urusengero rwubatswe na Salomo, maze baganyishwa n'ubwiza bucishije bugufi bw'inyubako yari igiye kuzamurwa ubwo. Kwitotomba no kwinuba ndetse n'igereranya ridakwiriye ryakoze ku ntekerezo za benshi bibatera kwiheba, kandi byatentebuye amaboko y'abubatsi. Abakoraga kuri iyo nyubako batewe kwibaza niba bakomeza kuzamura iyo nyubako yanengwaga ityo mu itangira ryayo, kandi ikaba n'impamvu yo kuganya bene ako kageni. Nyamara mu mbaga y'abari aho harimo benshi barebaga kure kandi bari bafite ukwizera kwagutse kutabateye kurebana kutanyurwa ubwo bwiza buciye bugufi y'urusengero rwa mbere. Abandi benshi basakuza cyane bishima. bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo, kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure.
Ezira igice cya gatatu umurongo wa 12 n'uwa 13.
Iyo aba bantu batishimye igihe ibuye ry'ifatizo ry'urusengero ryashingwaga bararebye kure bakabona ingaruka zo kubura kwizera kwabo uwo munsi, baba barumiwe. Ntibasobanukiwe neza uburemere bw'amagambo yabo yo kugaya n'urucantege. Ntibamenye neza uko kutanyurwa bagaragaje kwari gutinza irangira ry'inzu y'Uwiteka. Ubwiza buhebuje bw'urusengero rwa mbere ndetse n'imigenzo ikomeye yakorwaga mu mihango y'iby'iyobokamana yarukorerwagamo byari byarabaye isoko y'ubwibone bw'Abisirayeli mbere yo kujyanwa mu bunyage. Nyamara kenshi kuramya kwabo kwari kwaragiye kuburamo ibyangombwa Imana ifata ko ari byo by'ingenzi. Ubwiza bw'urusengero rwa mbere n'uko imihango yarukorerwagamo yari ihebuje ntibyashoboraga gutuma Imana ibemera, kuko batatangaga igifite agaciro cyonyine mu maso yayo. Ntabwo bayizaniraga igitambo cy'umutima uciye bugufi kandi umenetse. Iyo amahame shingiro y'ubwami bw'Imana yirengagijwe, niho imihango ihinduka myinshi cyane kandi ikarangwa no gukabya. Iyo kubaka imico byirengagijwe, iyo kurimbisha umutima bibuze, iyo kubaha Imana gucishije bugufi gusuzuguwe, niho ubwibone no gukunda kwigaragaza bisaba inyubako z'insengero zifite ubwiza bw'akataraboneka, imirimbo y'agahebuzo ndetse n'imihango y'agahano. Nyamara muri ibi byose, Imana ntiyubahwa. Imana iha agaciro itorero ryayo idashingiye ku byiza byaryo bigaragara inyuma, ahubwo iriha agaciro kubw'ubutungane nyakuri buritandukanya n'isi. Iriha agaciro ikurikije gukura mu kumenya Kristo kw'abarigize ndetse no mu iterambere ryabo mu by'umwuka. Ishaka amahame y'urukundo n'ubugwaneza. Ntabwo ubwiza bwose bw'ubugeni n'ubukorikori bushobora kugereranywa n'ubwiza bw'umutima n'imico bigomba kugaragarira mu bantu bahagarariye Kristo. Itsinda ry'abizera rishobora kuba ari ryo rikennye cyane mu gihugu. Rishobora kuba ridafite ibikurura ibyo ari byo byose bigaragarira inyuma. Ariko iyo abarigize bafite amahame y'imico ya Kristo, abamarayika bazifatanya nabo mu kuramya kwabo. Gusingiza no gushima bivuye ku mitima inyuzwe bizazamuka bijya ku Mana bimeze nk'umubavu humura neza. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Zaburi 107, umurongo wa 1 n'uwa 2, 105, umurongo wa 2 n'uwa 3, na Zaburi 107, umurongo wa